kuzikolonga mastrezi kumo nezikolonga na bado sijados check up on me ataniulize uko tushikanishe mboka tujengane pamoja
sahii atujali price squad imeiva on the side zilikuwa bidii tuligrind tukafight mifuko zisiwai kuwa light usiku ni mbichi life yangu imejazwa poa na marafiki I need to know kama pia leo uko busy nimeready find kuwa one na mashabiki mapenzi ndiyo kiki tukiwin tukishinda tunasonga na mastress na mashida tunashare
Tambuka kuji nice ati kuna vilopo wamesafisha ni malai safi shida ni mingi si ni stress walai baada ya kazi kuna kazi kuji bless Allah pige mbogi ya Pamela rasalai ndani ya mbulu kwenye nuru ni kuji nice Allah siweka budget ya kusele pia pombe yangu juu ya meza juu vile miusikia we deserve to have a drink furahisha isia tujengane tujibuild that's the motto here
niko na confession sipendi tension ni indecision ya meditation leo ni sherehe Kazi ni kesho Wapi formation Wapi formation
Tukiwin tukishinda tunasonga
Tunasonga
Na ma-stress na ma-shida tunashare
Tunashare
That's okay
Na sini life kujengana
That's okay
Na tumipanga tangu jana
That's okay
Na tunajenga mwenye hana
Apewe Simu na piga leozi reporti Boy ring ring mafosa declares a toy kujam hasi Sirani, null and void, you smile, don't worry, I cannot void Loki vibe true, toka east hadi dago Where you to keep a tana sema halu When he sees, when he farm, when he my bro Come to, come through
Tarumbeta zinapiga ni masa Tunga ni machua mtu changishe mzinga kimata Una smile why, niko happy vile inafa
Najina utaki
Muku cheki mbulu kila sa Nime rise fast sana cheki look buddha Tulichangia kota sahi bash tuna mzinga Niliva pati pati sahi tuna pati pati No lady mangu wakati wate tuna look buddha
Tukiwin tukishinda tunasonga
Tunasonga
Na ma-stress na ma-shida tunashare
Exclusive from SureLoaded.com.